Nishike mkono Papa Sasha Vuni, ujisi na kupenda melo. Hakuna nachotishwa mbele zako, bana nisha kuchagua. Safari yangu mina we kuwaza jana, tangu long time. So acha ni kupende, ni kufanye lolote, alimradi ufurahi. Sababu ni wewe, ni wewe, kuna mwingine. I swear my baby in my heart, yeah.
I never let you
leave me,
I never let you down.
You're my everything, I'll never lie in you.
I never let you
leave me,
I never let you down.
Yako, ni wewe.